Soto wakikutaka nitawasha moto peku peku kampoto hata na wa moto tuvizie danger days mana ninataka tupate watoto.
My love is only for you, baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu, usimpe nobody, nobody like for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu, usimpe nobody, nobody like.
Simon. Wow.